exclusive from ZambianTunes.com.
Imwe bantu spark ina D. Nishuga muti. Variali vichitike. Tenayo abu abu.
Rubaya. What the feeling when I pari when I do? What the feeling when I pari when I do? What the feeling when I pari when I do? What the feeling when I pari when I do?
What a beautiful feeling.
Najo.
My feeling is Africa na proceeding.
Najo.
Kuvela na kapafa kulema.
Najo.
Only people that you kuri alavena.
Najo.
True love na ipeza.
Najo.
Kakadeza
Najo.
Nika sexy kenangu
Najo.
Sinifuno kala next na venangu Spati na D.
Yonde lako pafupi. Nibireko nivereko chena futi. Mami baking yako yonyeka. Yamenewa matamba yoveka. Ndiyo wanga pati nima kukumbuira. Shaking yako bode mami wanapanga. So makamba wama etamba. Nane mwine nima kangi wanokamba. Vini sako bode tuone koyose. Piki 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 na piki jori. Shaking yako bode monga kakajori. Mami iyeve ni feeling. Mujikondi na peza momini.
What the feeling mbele pali we najo. What the feeling mbele pali we najo. What the feeling mbele pali we najo. What the feeling mbele pali we najo.
What a beautiful feeling.
Najo.
My feeling ya fika na proceeding.
Najo.
Kuveda na kapafa kulema.
Najo.
Only people that you kuri awavena.
Najo.
True love na ipeza.
Najo.
Edo vichiti kakadeza.
Najo.
Nika sexy kenangu.
Najo.
Sinifuno kala next na venangu.
Rubamba.
China buete ze pike. Gachi enda monga chipwere na luve. Nika fune kuyone na mutuve. Atipwera uzipakuri de pufe. Breakfast in the bed is a PK. Hey, panongira mazamusa. Nia chaira na prayer koyatia. Ma, monga chape ni wabusa. Nia fune chape iwe na kukwatila na futi. Wedding date ya ipweza po na futi. Mami, wela kikulise kwa family. Iwe na ile tapita movie juva mbili. So many girls wama funa kisiyane. Spread that to my room, akuti chape timenyane. Bativa madiapu watikali tukondana. Kula iza pwera, siti zarekana. Wah,
wah. What the feeling mbele pali iwe najo. What the feeling mbele pali iwe najo. What the feeling mbele pali iwe najo. What the feeling mbele pali iwe najo.
What a beautiful feeling.
Najo.
My feeling ya fika na proceeding.
Najo.
Kuveda na kapafa kulema.
Najo.
Only people that you kuri alavena.
Najo.
True love na ipeza.
Najo. Najo.
Nika sexy kenangu.
Najo.
Sinifuno kala next na venangu.
Rubamba. Nishuga chipumu. Buyo yako mami teacher azumu. Mami iyeve ni feeling. Mchikondi na peza mwaminingi. Wamene wezo seka wakumbwira. Yamene timachae sejumbwiza. Venangu wae sako kutwe kinga. Batipari iwe siwa fika. Wamafunati wani sokoneze. Sama siwa kutumani pasa yose. Na pevula umapakula cheyose. Tizankara forever my dear. Monga Adam na Eva munia.
What the feeling mbele pali we najo. What the feeling mbele pali we najo. What the feeling mbele pali we najo. What the feeling mbele pali we najo.
What a beautiful feeling.
Najo.
My feeling ya fika na proceeding.
Najo.
Kuveda na kapafa kulema.
Najo.
Only people that you kuri alavena.
Najo.
True love na ipeza.
Najo.
Edo vichiti kakadeza.
Najo.
Nika sexy kenangu.
Najo.
Sinifuno kala next na venangu.
Rubamba. Bye.
Tuxedo.
ZambianTunes.com.